man and then I wanna suffer.
Silafatsa tsebe ka le roleta kana kwa ke be fitla semphe maba ka setutumele chikinye le fa so gatle bagolo ba tshole dijas mphogwe o filo se bapadishe gale dithaka se bagahlishe go dima moroko se banganyishe dela le tlompo o se difishe
mokeri
batlame ba di bone ka re se moma moko shense tle go sanya go silafala batlame ba di bone ka re se moma Moko shen se tle go sanya go tshilafala
Ayewe yewe lele mahalane
Moko shen se tle go sanya go tshilafala